ezali kose sizoto ya jela kuzofuya
izwa utandolu yangiza
khaleke moshibili
niangizwa utandolu yangiza khaleke moshibili mafetu niangizwa utandolu yangiza khaleke moshibili Niangizwa utandolu yangiza khale yimushibili
Utingokothe ngale next door ibize bonga bantu phela bangbon ngoba nayi imali meli ngignore Utingokothe ngale next door ibize bonga bantu phela bangbon ngoba nayi imali meli ngignore Utingokothe ngale next door ibize bonga bantu phela bangbon Bonga bantu phela bangbone ngoba nayi imali phela ngignore Uthi ngokothe ngale next door ibize bonga bantu phela bangbone ngoba nayi imali phela ngignore Uthi ngokothe ngale next door ibize bonga bantu phela bangbone ngoba nayi imali phela ngignore
Pela ngimzwile kazini yenu ibonile sibonile izospana